wako kwangu my god uko legit na miss nimekosa kila time my god but still uko nami niki rise and fall niki do the dance na niki mix na was niki kosa kila time una take me back take yeah mini kama the prodigal son nina kosa still una take me back na niki pass like god unapenda mi bado hakuna mwingine wewe uko kama legado yeah
siku chua unanipenda mi siku chua unanichangi I wish you didn't get to me no singa fuata ya dunia kapali siku chua unanipenda mi siku chua unanichangi I wish you didn't get to me no singa fuata ya dunia
Nina mafans kibao IG followers ni mathao FB Twitter likes no zao Na hata sina pesa ya kulipia makao Sikujua kwa kupendo si haba Na kama ningejua singepotea baba Na kama ningejua singeteseka hapa Ningangane atilio nijulikane Nionyeshe Kenya I'm supposed to see Cause najua ya dunia vanity Na shukuru cause God your love ni free Sikujua this way I'm supposed to be
Kapali siku chua, unanipenda mi Siku chua, unanichangi Awishi ningejua mi, no Singefuata ya dunia Kapali siku chua, unanipenda mi Siku chua, unanichangi Awishi ningejua mi, no Singefuata ya dunia
Siku chua mi,
I wish you didn't get to me. No, singefuata ya dunia.